Mwalamizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu, asaba abantu okweyambisa amaka gaabwe ng'eggunjuliro ly'abaana ab'eggwanga, kibasobozesa okweyisa obulungi n'okukola eby'obwakatonda mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kazimba Mugalu okwogera bino asinzidde ku Lutikko e Mukono, bw'abadde akulembeddemu okusaba ku mukolo ogw'omulabirizi w'e Mukono, Right Reverend Enos Kitto Kagodo, n'omukyala Catherine Kagodo, babadde bajaguza okuweza emyaka 3 mu bufumbo obutukuvu n'emyaka 3 ng'aweereza ng'omulabirizi w'e Mukono. Kazimba Mugalu awadde ekyokulabirako eky'ettemu ery'omuddinganwa erizze likolebwa mu kitundu kino eky'e Mukono, gamba ng'okutemula omuyizi gye buvuddeko ssaako n'okutemula omusomesa ku ssettendekero Uganda Christian University e Mukono, Pamela Tumwebaze, n'ategeeza nti kino kikyamu ddala. Abazadde basanye bakuze bulungi abaana baabwe olw'eggwanga lisobole okubaamu emirembe.
Amaka yazimbirwa eggwanga, amaka yazimbirwa ekkanisa. Kati tulina eggwanga eririmu ebizibu, tulidda mumaka. Amaka agamu gonenesa, abantu beevumanga n'abaana balaba, mulimu abakazi abavuma bbaawe, asooka n'akwereka practice nga bba tannadda, n'alyoka avumala n'abaana ne baba neemanya avuma bannange. Naye vuma bavuma abantu ku social media, y'okwetegera social media teyeerabira. Bwe munyiiga, munyiigenga mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Bwe mwogera, mwogerenga mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Amaka gateekeddwa okugunjula abantu abatya Katonda, agasobola okuza abantu ab'obuvunaanyizibwa.
Ono era avumiridde n'ekibbattaka ly'ekkanisa ekikyeriisa enkuli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala e Mukono, era nga kino kireetebwa abantu abayita ab'amaanyi naddala mu gavumenti.
Ensi etumaliramu bwereere, nina ebizibu by'abantu ababbi. Ennaku zino abantu babba ettaka ly'ekkanisa okukama, niisiba abantu ababba ettaka ly'ekkanisa balutawa, kati tulina abafere ba professional and grabbers ne bateetemye ne bafuna ebyapa ne bongera ku byapa ebyaffe. Abantu babba ettaka okukamala ne tubanoonyeza ne tubagobawo ne bakomawo. Ogenda okula bano ababbi ababba ettaka atala mu bampi futi nya, n'ogenda bano babba bagenda litwala olaba nange ndi mukaaga ku bbiri sigenda kutwalibwera niiniya futi nya olitwaliyenkanawa nibitawaliza byereere sileka naye mitaa yonna. N'okubba kwonna okulala si kulungi, okubba si kirungi. Omuntu n'obba mulimu n'abaala basula mu mayumba naye nga sente babba nzibe, n'asula mu nyumba afuluuta naye enjunga amabaati gagamba watubba bubbi.